Tini bhuti mgwevana ufike nini?
Kudala ndilapha iveke ezimbini. Sendivela engqushwa nasekugawusi.
Ndakugqibela useRhawutini. Wow, andisakhumbuli nje eDorfontein.
Ungayiphathi indaba yaseDorfontein. Ootsotsi bakhona bathi be. Ungabona isimanga xa amaleti ephuma efactory olosihlanu. Kuthiwa ke apha loo mini yipayday. Ootsotsi bayabalandela ufike sebethe akubo befuna ubakhuthuza.